Olo e mafuta male SBS Samoan.
O le sitia pea o whainga le Omicron variant o le COVID-19 se fuluiva, wa vai ai le sitia pea o le wha mamafa i le whai o tui pui pui wha o popopo o boosters. Wa sidia male miliona tangata Australia wa mai anei o na whai a tui pui pui wha o popo e pui pui ai mai le COVID-19 se fuluiva. Ai le tūlanga lo mai tawina e u ina wha awau pea o na sitia le au whai o tangata a fie le lalolangi atoa, ai mai se o nisi foi variants e ono a tata mai. E fōringa o le tuilo na tolu lea o le ale a vea matui muli muli mō le pui pui ngā mai lea wha mai. O Dr. Deborah Cromer, lo ia sue sue ina le pepesi o wha mai e peor COVID-19 fuluiwa i le Kirby Institute in New South Wales.
Now we're seeing that after a booster shot, we are getting high immunity, but that is at the level that it will wane within another 6 months.
Na fatusa tusa, Dr. Cromer, le whaonga ino tui pui pui ra COVID-19 se fuluiva, I le tui whaava I tau lea ma sani na mana umia e pui pui ai ma le flu.
We have to think about the existing viruses that we see, sort of flu vaccines, you know, people get them every year. We don't think of them as booster doses, we just think of them as the annual flu vaccine.
Mo fa vave vave nei le fainga malo le federale le faia o tui pui pui fa o popo i se tau mo fainga i a fa mutai le tu ainga leo le Omicron. Mai le asona na fi lua sutasi o te sema, wo o atua i le tasi tasi ma le 5 miliona tui pui pui fa o popo ua mai au na faia. Pe a fa atu sa tu sa atu i a isara elu leo lo o maua lunga le numera, wo o iei tangata ua faia tui pui pui. Sanwa le doctor Danielle McMullen o le GP, ma le presidente foi o le Australian Medical Association, o loo iei le mana onga ina ia whaavavevave le whaasolonga o le whaia o nei tui.
And we don't want to panic the community because we do know that the first two doses still does protect you from hospitalisation for at least that sort of 5 or 6 months or so. But when we look forward to next year, we know that a significant number of boosters are going to be needed.
O booster shots po tui pui pui wha o popo ia, wa awa noa mo ila atoa si dia manta isu fitu tau sanga na mātutua, pe a whai wa atoa le lima māsina talo na whai o lato tui pui pui lo na lua. Whai mai le tō tino a Australia e whiangai ma fautuanga mo le whai o tui pui pui, e fautua ina a le o le Pfizer po le Moderna e wha o ngā tu salava po le a le tui sa whai ei tui pui pui mo mua. O le sui mai le Doherty Institute, Jennifer Juno, sauno fo yolo of amonia o le vave le pusta e vave na siti ai le malo sir pui pui ngai le tangata.
So we know now from a lot of data that the third booster shot actually brings your immune response to a level that's higher than what you ever achieved with the first two doses of the vaccine. So that's really encouraging.
O le lipoti na tukwata sia Stephen Trask, mai le SBS News, molo si la fia I lea fui mataupu. Like, share, mafaali sa ufinangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.